ɓe kolliti wiide kenen laamu koɓe mali ɓe pikkirni ɓe noddirta Johnson Johnson ndi naati le leydi ndi ko yata mbalaji muɗum ujunaji temedere e capanɗe joyi ko ɓuri ɗum jaati ɓe mbi yetti leyɗo ndiwoji ɗi koɗata ayepor Modibo Keita ɗum won ɗobbamo koɗo laamu koɓe jeehi nangoydi ndiɗo pikkiri fa ƴeyalono jamande hani pikkirede ko nayiri banggal rentade dow ñaw coronavirus. Kenen ɓe kollitiɗo oɗon ñaw yimɓele sappo ñaw o yiya e muɗen sappo joyon kañen gon samtanaɓe wala fo keddiɗo le hen ana hollitide heɓɓe ñaw o le leydi meɗen ndi yimɓele uyinaye sappo e nayom e temeɗen jeegoyom e capa temeɗen jeegom e sappo e joyon noon mbiretem ɓe mbi yimɓele santanaɓeɓe du yo uyinaye sappo e taton e temeɗen jeenayom e capanɗe jeɗɗom e jeɗɗom yimɓele heddiɓe ley hemɓe yo temeɗe joyo e capan taton e nayon e jaran kabaruji meɗen coronavirus. Ngarowo naddi le leydi Mali ndi fuu wajibi sina tawre ɗerowol kollitowol wiide ñaw coronavirus wala e muɗum, na tawrama karnal kollitowal wiide jomum fesiki fati ñaw coronavirus o nanga ɗum. Ɗiɗo ɗati laamu le leydi Mali ndi ɓami ɗum le lewru julier ƴaɓɓi noon du ɓe mbi kala neɗɗo fuu mo wala ɗeɗo karte ɓe ƴewtoto ɗum ila to ndiwoji ɗi koɗata to. Le on ɗo wattu fuu leydi meɗen ndi ko yata mballaji ujunaji temedere e capanɗe joyi ndiyam pikkirdiɓe noddirta Johnson Johnson naati le leydi ndi le joyi lewru uttundu. Ɗiɗo mbalaji nangayama ayepor international Modibo Keita. Keɗɗemo kanko professeur Akori Agi Iknan yo goto e kumniɗo kabar haɓude oɗo ñaw le leydi Mali ndi komo sifi dow hen.
Ɗum ɗo lawol saria ngol leyɗe kewɗe ndindi so ɓami nenno wadde hono oɗo saria no wirini ɗum laato hono no wajibini hoɗum woni nafaka majjum. An ka ƴew tan so neɗɗo muyɗo fuu natan le leydi no muyri fuu si en ƴewata hono cellal jomum wordi. Ɗum ɗon jaati waɗi sababu so geeƴu ñawu arande arande coronavirus o naati e leydi men ndi. Ngaroɓe ni enne so andaka kibaru cellal mum hono wordi. Aƴa wiide fa hayba natole leydi ne fuu yaafa saabi yimɓe jahan e ngara ka gollude no ngolɗo saria wini an latunomin sababu min kayba yimɓeɓe min kayba kaaki ɗiɓe nanata ɗiɗu. E ley gonɗon lawol saria ngol leyɗe fuu kawri so ɓami heɓude ɗerwol vaccination woni hen. Ngolɗon saria du ana ƴeewa naato e ley leydi ndi o ñaw hoɗum woni e joomum. Ñawuji hoɗi woni leydi ɗo iwata to. So ɗinɗo ñawuji gon e ñawuji mbiyaɗi kaybeɗi aduna o fuu renti so wi ana hani haybede. So a naati ley leydi ndiɗu ɗo e ma iwde e mayri jaaha le leydi wondi ndendu aɗa hani ƴewede yalla ñaw o wala e maɗa ɗum ñaw covid o. Caggal ɗum ɗo fuu miɗen tinni ƴewde fa hande hono ko wowno ko. Ko ɓuuri hewde du fuu e ley aéroport ngaji men ɗi min gonton ɗerwol ngol neɗɗo hani windude ñawuji ko woni e mum e ñaw ko woni e muɗum ne natta nde. Wiide fa waɗa contrôle oɗo ley frontiére ngaji men ɗi ɗum ko yaafa sanne sanne. Sa ƴeewi fewi joni joni no ñaw keso variante delta ɗum coronavirus keso o natiri ley Sénégal ni ana hulɓini. Enene eɗen takkodiri e Sénégal eɗen takkodiri e Guinée du haybude leydi ndi fuu yaafa. Fa keɓa yamirore dawirde e leydi ne ana hani ko tawreɗa test ko hollata coronavirus o wala e maɗa. On ɗon test du ley malli ɗo min jippini prix muɗum fa yetti ko ujunaji joyyi.
Tama oɗo andani ɗum
Johnson Johnson yo ndiyam pikkirnayi ɓerdi gaɗani le adunaru ndu. Fedde humnide kabaru cafaje le rumde Europe nde moƴƴini ndiɗon ndiyam pikkiri caggal koɓe gaɗi Pfizer, Moderna kañi AstraZeneca. Ɓe kollitiɗi ndiɗon ndiyam pikkiri nde wotere tan pikketeɗa ɓe mbi ɗum renete le ñaw odu le temedere fuu ko yata capanɗe jeenayyi e jeegom. Ndiɗon ndiyam pikkiri leydi Amérique ndi fabiri leydi Mali le heƴoji maɓɓe koɓe noddirta COVAX. Jogo e dogotoro en kay kollitiɗi ndiyam pikkiri noddirta Johnson Johnson nde ana fanɗi kutteji ko ɗum waddata e pesiɗo. Ɗo kattene beete hannde dow kabaruji meɗen jowiɗi dow coronavirus yo ji altinere warore.